Uyazukuthi mina ngikuthi ishayika si rap khale nabo skushu uyakhumbula basibiza ngamabunjo mawudlula uzindoda isidudlu manje drive amabhentle kuthi u sifuna ukuyenza amashankura angisho angishela sinisandu kenze bula buthi sibize nabangane sizoshaya isigudu ekasihlamba yazukuthi mina ngikuthi ishayika si rap khale nabo skushu uyakhumbula basibiza ngamabunjo mawudlula uzindoda isidudlu manje drive amabhentle kuthi u
Asonke sifuna imali, sifuna i soft life, sithandela ubumnandi ngangisho guys. Ngangisho guys. Asonke sifuna imali, sifuna i soft life, sithandela ubumnandi ngangisho guys. Ngangisho guys. Ngangisho guys. Ngangisho guys.
Ngangisho guys. Ngangisho guys. Wow wow.
Ngangisho guys.
Ngangisho guys. Wow wow. Wow wow.
Angisho guys,
angisho guys, ay, angisho,
angisho guys,
angisho mafu,
Ale mona te limpite, ale mona te galibita, skim sam all over your speakers, banko pa di picha, madrega batima, intanga bone magipa, baba chulenta na galipika, omona te tata haripika. Nage jevi zele boma kriza Asonge spuni soft life angisho Spuni love lives yeah angisho Asonge spuni Samsung angisho Asonge standi wawa angisho Asonge spuni soft life angisho Spuni love lives yeah angisho Asonge spuni Samsung angisho Asonge standi wawa angisho
Walo baba tomfana tena sisi rest Bati basinta ngiti mfana don't test me So kukumo yung fagi bulletproof vest He who laughs last Best.
Me, I don't rest, I don't rest, me, I don't rest, I don't rest. Petty lady to
none
your vest, none your vest, none your vest. Me, I don't rest, I don't rest, me, I don't rest, I don't rest. Petty lady to none your vest, none your vest, none your vest. Me, I don't rest, I don't rest, me, I don't rest, I don't rest, me, I don't rest, I don't rest, I don't rest, I don't rest. Petit lady du, then your vest. Petit lady du, then your vest. Petit lady du, then your vest. Then your vest. Then your vest. Asonke sifuna imali, sifuna soft life, sithandela ubumnandi, ngangisho guys. Ngangisho guys. Asonke sifuna imali, sifuna soft life, sithandela ubumnandi, ngangisho guys.
Ngangisho guys.
Ngangisho